voice of a new generation. The voice of a new, They call me Mr. Gambo.
DJ Mo.
Osa limbi kila bindu va makolo yako. Pamene uli na yo maso aswali ngako. Pampamo efo timu maso na mo aso yako. Sifima bwela chape monga meno yako. Mwana usati na kusamwa ni wamini wamini wa pushing us. As long as the time we fendera Ziwa alienze ama funo mbelala Kaiwe maka au sao na mochape fotka Ino time kulie ama meka Iyo beo tibeta fia walikaka Pull up your socks mwana wala fika Life ini pangono lwendonga full As long as you push it every day
Something,
Mr. Kevin said something, the voice of you,